Let's go. Let's go.
Ah, bagamba batiri, bagamba batiri. Abagamba ine, okay na di mikonda. Kumete mwa fesa na feta kwa ba fena umbi.
Kopala.
Kamba mwingisho fo fo na mite mwa ngama di sansen na fena kunsenda. Bantu akia.
Yo drifter, pointed shoe no masokosi. That's something I would never wear. Ni makonda magelo bali thiki na bokosi. Penango mostly no underwear. Okay, back to the bars. Nikonda magelo bali na puti one kanga the back of the cars. I'll get back to the bars. Drama zenze za sira neze nende tenga zinango. Now back to the bars. If you can't give me juice, ni pase glugosi. I hate girls when you see and I'm a blue bozy. So up I'm in a bad mood. Monga sanem ni kambwiri ni zambo funa mahozi.
If you was so someone, the 35th fisse. Gani food for 13 inch enough sasa. Gani case muko 13 inch now kasa. Ninkula na liko bekela kale pilo. Nalobola na lilipila kale ni zero. Mwewe teacher thinking ninka lipa matzi. Konse naya ndesanga kufama exi. Baze gai chikwe dalelo ni sexy. Defoya magelo bada baliko sexy. Temuchele patambia imbazi. Jina game monga ni never fazi. Wanita na maziva ni donya mabanzi. Me I don't know.
Kaya.
Kiss be cyber.
Let's go.
Inguila pa kwati chipoe mwaka unda. Noti so kande ndio mfa kwati ni salapa munda. Ndio muna kwati ni ntuike sondo kwa vule nanga. Laini tipu kufite ndeno uwe kwati ringa. Naruba dedidi kumiona nobe nusho. Vekto shindika kumbo. Kepu sheka bush. Kalanda nobe anitishi weifunda wila. Nga fiamma safe nobe vengi wa inela wila. Kepu sheka sama boy chari chari. Teta chinda mekuli. Nani nani nani. Gano this was in a gano be how be back. Hey, if you my nigga hold your back.
You know, Mr. Toko the town. Listen.
Hapa kudi PM anga fike pali neo. Wani vela laka ngati nyimbo ya raneo. Media wa jaji musa chipase beo. Criminal flow so uchipele keni seo. Kuyimba na wambili I think this is the last chapter. Weka ni chipaye ndia this is the last cipher. Moko moko flow so wale njitati saika. Wamone we dreni nebo MC fwai. Kwa hote kabore people we wanani langa njila. Hapo sese city kuma weze kutu. They told me use a head, ya baba sala ni mitila. Before I drop a verse, wafunika wali pila.
I got you.
London Assad, Mr. Pablo Picasso. So I speak what ilimbi shetele kalula lula. Skill na limangile zip lelo nde mangu sula. Defyo njanga lefyo kolwe. Don't it chivele shindi chuda. Magelo ten panu manga messi. Your boy got class. Talking no kalashi plus I'm getting paid more than ever pile syllabus. Sisangwa na mayo so kafile ko wala. Unless numero kapandula shidoni na baba. KT brain yandile fina matanza mano ya volisha. So ya mbinja vika mumalanga. Working on my first album, ulense kai we. That's why ingu mina mapifi bantu fya palai we wini.
K-B-Dub,
J-Max.
One more time, let's go.
Jack Life, Linky, Muma Shabini. Anso, Mumu Twelo win, Mumu Twelo win. Nama Dab 5, Iko Kolo Kodini. Anga, Nimba Wanda, Nava Nava Kaya. Pela Pressure, Kumo Nava, Kuch, Ta Inspire. Enku Nava Nenso, Nino Tumwenso. Kutaku Dola Rapa, Kuku Mwena Muchisoso. Feel my love, feel my pain when I'm in your speaker. I barely share my tears. You better believe it. Ni pop stick all the way mpaka shiki. Ni nendi kwapa kwa tiguchi gonga.
ZabiMusicBlog.co. What's up with Donna? Copala. Let's go. Dope as fuck. Precious name.